Biafra, Babylon, and Opani, Nine, and Abatun, Nunkabu Radio, Biafra, London, I never through no Zina 11870 kilohertz, Nakwa 11.87 megahertz, Nkunuka with a short wave, 25 meter band, Onyuna Noliabon Nam, the Kano, Abmonyan Dun, Abalaman, Monatabu, Umasi Ebu, Neba, Biko, Maradeka, Dr. Chukumegambana, Uche, Mefo, Onwe Bahagadozi, and Papuatabu. Agresim on the Ozidem Babiko, Neto Fugonet, Nihin and Cabo, Mepulich, Kaina with Run, Cabo, Mechete, or Momo Biafra, 1967, or Momo Biafra, Kamana Abarabua Garaga, who 29th of May, Owe in here, a Bamaman and Uga was an Obel Mabri Nebusindibo, Neto Fugonet, Neto Fugonet, Bikaraka Tabu, Kalunu, Kamalita Jamaica, because that Tabu can end the Monday again.
Oh, you buy your mamma.
Biko kwa ya zani hina anya na maria
iba duka ina kwa anya ejwa kani hiri udene kani toto kwa mbuga
ndewo ndewo iwe terunu isi okuwa nye na balia netu fugo ganye na akowa na obodana upon Nigeria wana mwa ndi beke na kwa ya failed state obodo Nigeria wu larani olara ala omona mwa biko ni hini kani narutaka na se obogeni mre Nigeria zisi otu alani iye netu fugo kakaga homo mwende na kwa nyoko maini haga sanyo biko nkabu radio Biafra bo nyene kugwanya hagenebi sinapo
Mr. Valentine nwoya bo esim London na akpo ndewon
ndewon mazi nwoka magani hu anya natule ihe gbasara onodo Nigeria no nobochi nketa nihi na emuma ine me na abale abu nchete otu ihe ojo si dakwasa ndi igbo nugwa agwoso gegara ga 1967 on the 29th of May obopota na akpo araba ndi agwoso abjidire ndi igbo gbusiye ma ndi atupere ni ime mmiri mumu nwanyi di ime aboro afo ihe ojo nile mpu nile mmere megide ndi igbo ni ime Nigeria obo mgbe ahu ka ose oko mmere biko ole ihe nwere ike ikwu gbasara ihe a
ihe mụ na onwe m ga-ekwu n'ihe gbasara ihe a bụ na ndị Igbo sị na ọ dị ọmịiko bụ ihe ọ na-akọwa bụ na nnọọ ihe mwute na ụmụnne anyị nwoke ma ndị nne anyị ha ma ndị nne anyị ma ụmụaka egburu egbu n'ugwu Hausa rutekwa tata mụ na gị nọ ogbugbu a kara agakwa n'ihu bikos na o bidoro na mbụ and na-emekwara anya na-ama m ndị Igbo na-ayọsi Chineke ka ọ bịa kwụsịrị anyị ndị ga-abịa kwụsị ndị Hausa igburu anyị ụmụnne anyị maka na ihe a ọ na-ewute m ọ na-anụ m ọkụ n'obi ihe gbasara ụmụnne anyị na edere ya n'akwụkwọ emere ya na fim enwe onye Igbo ga-asị na ọ mara ihe mee nụ na 1967 dịka isi wee kwuo
kabakwa mụ na taa gbuo masị egbu n'ebe a kama ihe anyị na-ajụ bụ ọ bụkwana gịnị ka anyị ga-eme bekee na-asị ya how do we begin to take the tangible steps towards building a viable Biafra na akwụkwọ ga another carbon copy of corrupt Nigeria ọ bụ gịnị ka anyị ga-eme ịhụ na Biafra anyị na-akpọ oku ya na Biafra anyị na-asị ka Chineke kenwe ike kwado ka onwe ike nye anyị ya ole ihe anyị ga-eme ịhụ na Biafra agaghị agbaso nzọmụkwụ ọjọọ Naijiria mebie ka Naijiria si mebie
uche onye adịghị njọ n'uche nke masị m kwuo bụ na Biafra dịka a na-akpọ afa bụ oke obodo and the only thing n'ime uche nke m ga-emekwanụ ka Biafra nọsie ike bụ ka n'ime onwe anyị ka Chineke ekpere mbụ Chineke rọpụtara anyị onye ga-ejere anyị ozi onye ga-ejere Biafra ozi ọ bụghị onye ga-achọ ka a gari ya ozi ka arọpụtara anyị ndị onye ga-edu ndị mmadụ onye ga-edu ndị igwe nwere egwu Chineke onye ga-edu ndị igwe na-abụrụ onye na-achọ akpụ ya onye na-achọ ihe ọdịmma nwanne ya bụ ndị Igbo na-abụrụ onye na-achọ ka ọ ga-esi dịrị ya na mma ndị bekee kpọrọ ya ndị oyibo kpọrọ ya selfless leader not somebody that will we need somebody that will serve Biafran people and not somebody that wants to be served in contrary to what is happening now biko na-asọ na oyibo maka na
ọ dị mma otu ahụ kama na
ọ bụrụ na-adị mma na-esopụ na oyibo
awa eziokwu kama anyị na-ekwu oge ọbụla na-asị na okwu asị na aka mma n'okwu bekee n'ihi na okwu igbo asụsụ ndị ebe anyị na-asọ ihe ọjọọ a na-asọ bụ na asị na ọ bụ asụsụ igbo ka eji na-eme nnọdụ obodo imepe obodo ihe niile dị iche iche ma ekoziri ụmụaka akwụkwọ ma iweta mkparịta mmadụ na ibi ya ọ bụ ụdị ihe a ga-eme anyị na-aga n'ihu kama biko nwanne biko apụkwala ebe ahụ biko nọrọkwa apụ nnọ nọrọ.
My name is Darlington Imo. I'm calling from Southeast London.
Ndewo biko anyị na-atụle ihe gbasara ọnọdụ Naijiria ka anyị na-eme mmemme ncheta redio Biafra London na-eme mmemme ncheta ụmụnne anyị egburu oge gara aga na 1967 onweghị onye ọbụla ụjọ na-ekwekwa ya. Ọ bụ gịnị ka ị nwere ike itinye gbasara ọnọdụ anyị n'ime Naịjirịa n'ụbọchị nke taa, ọnọdụ ụmụ Igbo na ọnọdụ Biafra n'ime Naịjirịa?
Ihe m nwere ike ikwu bụ na o nwere ofu onye si n'ọchịchị ana Britain, aha ya Sir Douglas Hard. Mgbe ọ bụ Foreign Secretary, ọsị na nkwuo ya agosikwuo na bekee, ọ sị na gone are the days when a nation could be held together by shooting its citizens. Ihe ọ pụtara n'okwu Igbo wụ na oge agaana mgbe a ga-edowe ofu obodo site n'ịgbawusi ndị obodo ahụ. M chọrọ ikwu ụra na n'obodo we civilize, ndị ọwụna sị na ha chọsị iwu mpaghara obodo ahụ, ha ji were ụwa ha. Obodo Czechoslovakia mgbe mbụ ha nọbụwụbụ ofu obodo, ha nọkọta sị na ha chọsị iwu ofu obodo, ha atụ ya na vote. Ndị Czech Republic ka ha nọrọ onwe, ndị Slovakia sị ha nọrọ onwe. Ihe ahụ ha ozi ugbu a bụ Czech Republic and Slovakia. Ndị Quebec dị na Canada vootu ka ha nọnye na Canada. Nsogbu a dị ha onye gbara kpọm agba ha egbe. Czechoslovakia onwe onye gbara kpọm, ha bịa ha nọrọ nke ha.
Nna biko ngachikere ntị, ị na-ekwu isi na obodo dị civilized, that's the obodo nwere akọ na uche. Ihe anyị na-ekwu Naịjirịa na onwere na akọ na uche.
Ihe mmewụ na ka Naịjirịa wụ obodo a na-akpọ third world, ụfọdụ na-akpọ developing nations, where ihe a na-akpọ jungle justice, the rule of the jungle, wo the order of the day. Ebe ndị na-achị achị nwere ike izukpọ ego obodo na-emeghe obodo ndị ọzọ, ebe a ga-echekwara ha ya, were aka ọrụ na-ebute n'obodo dị iche iche, ndị baa n'ozi enweghị ha aka ọrụ. E nwere ike ime na Naịjirịa onwe onye ga-ekwuru onye kwuo akpụrụ akpụrụ na prison maka ndị na-achị achị, ọ ha ga-eme apọint nyewo ndị isi agha, ndị isi navy, ndị isi police, onye kwuo akpụrụ aja kpọchie mgbe ụfọdụ egbuo ha egbuo maka na akwụ ha kwupụta ha kwuru eziokwu. Nwee ike ime ihe na-aga ha na Naịjirịa onwe onye ga-ajụ emee ya na bekee ebe ọ na Europe n'ọkwa America. Ọ ndị na-achị acha kpụọ ha kpee ha ikpe, ọ gbuo mmadụ gbuo ekpee ha ikpe ọchị. Kama nke ndị bọ ihe a na-akpọ medieval standards,
ihe dịka ndị na-aṅụ ji n'ime mmiri nọ na ha afọ na-akpa agwa ka ụmụ anụmanụ. Ọ bụ ihe ị na-akọwa na obodo Naịjirịa na-akpa agwa ka ụmụ anụmanụ nọ n'ụlọ nche, ụbụ nọ n'ụlọ zoo, bekee na-akpọ zoo.
Ụfọdụ ụmụ anụmanụ ka obodo Naịjirịa akpa ezigbo agwa maka ụmụ anụmanụ nwere usoro ha na-eso. Nke Naịjirịa ihe ụfọdụ na-akpa agwa chọkarị agwa ụmụazụ, chọkarị udiri, ihe a na-akpọ Igbo na-akpọ akpa agwa jọkarịrị udiri.
Na mgbe ị makwana etu a, ị bịara ị na-ekwukwesị na ọ bụrụ na obodo ma ihe na ha chọọ ikewa, ha na-ekewara onwe ha. Ihe anyị na-ekwugodo bụ ka anyị marakwado ma onwere ndị ihe a na-adị gị ogbu, kedu etu anyị ga-ezipụkwa na obodo a na-akpa agwa ka ha tụrụ, ka ha marakwa na ike agwụgwụ anyị ndị asị na ha chọrọ ịna aka ghara ịgba egbe dịka inyere egzampụl, dịka iji ihe dịka Czechoslovakia na mba ndị ọzọ wee maa atụ. Ọ bụrụ ihe anyị na-ekwu, kedu etu ha ga-esi ga-eme ka anyị were marakwa na Nsukka naba, ịba agba naba?
Biko, ọ dị mma, biko mụ na anyị nwoke imeela. Dịka anyị nọkwa na-arụtụ aka, biko ọ bụrụ na ị na-abata abata na nke a bụ Radio Biafra London, ị ga-enweta anyị na 11870 kHz nakwa 11.87 MHz, ị ga-enweta na shortwave. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịkpọ anyị n'abalị a, soro anyị nwee ike tụwasịa ihe ndị anyị na-ewetara unu, wee tụwasịa ozi a, nwee ike gwa ụwa niile mba na-ege ntị sị ha adịghị ama ama lekwa otu ọnọdụ anyị si dị. Biko, ihe ị ga-eme bụ ịkpọ akara 0044-783-130-8376. Biko, ọzọkwa ya bụ 0044-783-130-8376. Ya bụrụ ndị nwee ịntanetị, biko, anyị na-asị, ọ bụrụ na ihe anyị na-eme masịrị gị, ị gakwa na ebe online, ị gaa n'Internet Cafe, ị gaa na ebe ewu radiobiafralondon.com. Ichi sendere anyị email, ichi sendere anyị ozi email, detere anyị akwụkwọ, ọ bụ info@radiobiafralondon.com. Ọzọ ya, radiobiafralondon.com. Ị gaa ebe ahụ, ozi niile dị iche iche, ị ga-enweta. Biko, ka alaghachikwa ọzọ na-enwe nwanne anyị nọ na-eche anyị.
Ya,
nwanne, biko, ị ka na biko, gaa n'ihu.
Ihe m na-ekwu bụ na dịka m si kwuo na Chineke nye anyị ndị na-atụ egwu, onye na-ekwu eziokwu, maka na anyị nwetagodi Biafra anyị na ha azọ kịta, na anyị ga-ebirikwa gbuo onwe anyị. Ana Igbo ọ ga-akarị njọ karịa ka Naịjirịa dị n'ụbọchị nke taata. So ihe anyị na-ekwu bụ na aga Chineke meere anyị amara, rọpụtara anyị ndị ga-achị anyị, ndị na-ekwu eziokwu, Oga abu ha pụta because na makara mgbe nne to na moche se ni de ma ha nezi okwu na aka azu dia na ahu dia so na ndi he mu na ekwu na ndi ma ndi governor ayo ma ndi senator ihe a nile na anochite anya ndi igbo na chineke bu nya anyi ndi na ekwu ezi okwu ga abia anochite anya ndi igbo ndi obi ha di ocha ndi ocha na akpia people who are transparent ndi oga bi ne ha anya okwu obuna ha gwara ga asiri ikwuru ikwuru mana ka o si di tata na ndị niile ndị igbo nwere bụ ndị ọ na-abụ ha sị gị kwụrụ nwanne ị na-anya m ga-asị gị gbawa ọsọ maka na egwu dị ebe ahụ ihe a na-asị gị kwụrụ ebe a nke ihe ga-eri gị bịa rie gị sọ ka otu a ka o si dị m n'obi
marakwa na anaghị asọ mgbagbu ghara ịga ọgụ a na-aga na ga-ekwere onye ajụrụ ajụ anaghị ajụ onwe anaghị ekwere onye na agọzi gị anyị enweghị ndị eziokwu nọ eji agọzi anyị anyị atịka ihe mebie kama na anyị na-enye gị ezigbote ekele pụrụ iche biko ndewo. Hello, this is Radio Biafra London. Your name and where you're calling from, please. Oh, you're not born. Why are you hanging? Maybe you're not born.
But the case is not in Wokongu. It's in Biafra, born.
There, we're working on a gani who are not too late on or do indeed, or not do any. N'ime obodo a na-akpọ Naịjirịa na-asị ọ bụ gịnị ka anyị ga-eme n'ihi na Naịjirịa bụ obodo nwụrụ anwụ ka anyị ga-esi dọpụta ndị igbo na ndụ na-awụghị n'ọnwụ site n'obodo Naịjirịa n'ihi na ụmụ Biafra egburu egbu oge gara aga na 1967 anyị na-eme ncheta ha n'ụbọchị nke taa n'ihi na abalị abụọ gara aga bụ mgbe ndị Awụsa pụtara na igwe gbusie ndị igbo niile ebe ọ dị ukwuu ụmụ nwaanyị dị ime agbawa ha afọ ndị si ọrụ na-alọta ebepụghị isi ndị dị ndụ afọgbu ha na ndụ ndị dịgwuzi ọtọ ewere ha tinye n'ime mmiri si ha nwụ ebe ahụ anyị na-ekwu na-asị ọ bụ gịnị ka anyị ga-eme anyị ga-arịọ Chineke nna nke igwe ka ọ zọpụta anyị n'ọbụ abụ Naịjirịa ka anyị ga-esi eme ya ọhịa a na-atụle n'abalị a.
Nyabụ ọgụ ebidogo tekịta anyị na-achọ ya n'ụzọ pụrụ iche n'ụzọ dị iche iche onye na onyonyo be telivishọn tata enyi anyị nwoke Alex Filani Ajala ukwu si na so naanị otu ife jikọta ndị mmadụ na Naịjirịa bụ oyibo a na-asụ asụ English na ewepụ ya na nwere ife ọzọ na ndị Awụsa si ndị ọbụla naba ndị ndịda naba Nsukka na ebe agwa na ba Badlock Jonathan nwoke mba mmiri wee na-esi ọnwụ mbọsi a ka onye mmụọ nke si na ya bụtu ndị Bakari pụta gbọlichasị anya na-akpọrị Badlock Jonathan gbọlichasị anya nye na Bugharia the Islamists the Taliban Fajide onye isi ala ma na-akpọrị ya na-ekwutu ya maka ife gịnị maka fafu na nwoke nwụrụ anwụ na nwoke nwụrụ n'okwu
ụfọdụ ndị mmadụ na-atụle na-asị na ihe mere aga iro nsị wu nwere ike ime Goodluck Jonathan n'ihi na otu a Goodluck Jonathan si na-akpa agwa ka ihe iro nsị mere ha hụchaa ụzọ ha sị ka ha site ime ọhịa n'uche akaghị ichere n'ihe a bụ ihe ga-agabiga na akparamagwa Goodluck Jonathan ga-eme ka ndị Awụsa mee ihe ka ha si mee nwanna anyị nwoke bụ aga iro nsị
ndị Al-Qaeda Taliban matịpụ aha ndị Awụsa fa ga-eji Badlock Jonathan wee mee ngwongwo ofe etu esi wee bụ nwanne anyị nwoke bụ iro nsị nwoke mba mmiri a fa ga-eji eme ngwongwo ofe fa ga-egbukwu ya ka ngwụrụ nkakwụ
biko ewelewe ka m tụfere tagbuo masị egwu anyị na ya na-ebe okwu a adịghị ama ama dịka nwanyị nwoke na-arụtụ aka ọ bụ eziokwu ka olee oge etu isi na-aṅomi okwu a ihe mere iro nsị ọ ga-eme Goodluck Jonathan?
Yes, ihe ga-ebikọsị ma nwata ajụghị ihe gburu nne ya egbuo ya now dịka anyị na-ekwu abalị abụọ gara aga ihe ajụgbu ọgbachie nkịtị ka anyị mara ma o nwere onye igbo ga-apụta ga-echeta bikọs histri wi repit itself now in 29th of May 1967 ọ bụ mgbe the highest organized riot ndị asọmpi a na-akpa araba ojukwu were be akwa wee
biko ụmụ nwanne anyị na-akpọ anyị biko nke a bụ redio Biafra London onye na-ekwu aha ya ọ bụ gịnị ka ebe si na-akpọ
anwụ ike uke na-akpọ from London
ndewo agakwara aka n'okwu bekee ma okwu igbo kama ihe na redio Biafra anyị na-ekwu na okwu igbo na-asọ ihe ọjọọ okwu igbo anaghị anabata okwu asị n'ihi nke a ọ gara aka n'okwu igbo bikọ na gwa ụmụnne anyị na-ege ntị ụwa niile gburugburu n'ihi na a na-enweta redio Biafra na mba niile nọ n'ụwa biko gịnị ka ị nwere ike itinye n'ihe anyị na-atụle n'abalị a biko gaa n'ihu
ya ọ bụ maka ihe a na-eme a na-asị na demokrasi dị na Naịjirịa nke a na-eme na 29th of May
nke mere abalị abụọ gara aga gaa n'ihu
nke a na-eme Ihe gbasara demokrasi de ndị Igbo kwesịrị ụbọchị ahụ ụbọchị ndị Igbo kwesịrị ịna
eri uju
n'ihi na ọ bụ mgbe e gburu ndị Igbo Ugwu Awụsa karịcha 29 May 1966 ọ bụ ya the worst riot e mere na Ugwu Awụsa e gburu ndị Igbo. Ọ bụ mgbe e mere ihe against Irosis unification decree. The riot bidoro 29th of May 1966. Ugwu Awụsa niile ọ mgbe e gburu ndị mmadụ.
A na-asị riot ọ bụ gịnị mere kọwara anyị ọ bụ gịnị mere na 29th of May 1966.
29th of May 1966 bụ ụbọchị ndị Awụsa sị na ha chọrọ Araba ka e kewee Naịjirịa na ha chọkwa unification decree gịrị ozi mere na 1966.
So ndị Awụsa alụrụ ọgụ gbuchie ndị Igbo biko nwanne anyị chọrọ ka ndị na-ege anyị ntị ghọta ihe a na-ekwu. Ị na-ekwu taa na ndị Awụsa na-alụ ọgụ na-asị wọn Naịjirịa sịkwa ha wọn Naịjirịa asịghị ha na ọgwụ ha nwa chọrọ ka e kewee Naịjirịa na 1966. Awụsa chọrọ ịga ọrụ onwe ha na 1966 ọ bụ ihe ị na-ekwu.
Yes, ọ bụ that day 29th ka ha bidoro the riots na North na akpọ ya Araba dịka let's separate ka anyị ga-arụ onwe anyị. Ọ bụ ha bidoro the riots and ndị National ndị Igbo chọrọ ikewe Naịjirịa. Ọ ha nwa pụọ ụzọ chọrọ ikepụ onwe site na Naịjirịa pụọ. Onye na-eme demokrasi dị cheta na ọ bụ ụbọchị ndị Igbo na-eri uju kwesịrị ụbụ ihe demokrasi dị ọbara anyị uru demokrasi dị.
Ka
anyị were ya cheta ndị e gburu n'Ugwu Awụsa.
Ya dịka nwanna biko kpụrụkwazi gị n'ọnụ ya bụ ebe ọ bụ na ndị Awụsa asị na ha chọrọ ịna eleezi ndị amị anọzi n'ime eze gbuchiri ma ndị be anyị ọ ha bụ ndị Awụsa ka bụ ndị Kristian.
Ndị gburu ndị be anyị ọkara ndị Kristian ndị Middle Belt ọ ha ka lụọ agha kwuo ndị Igbo.
Ndị Kristian so ihe anyị na-ekwu na redio Biafra na nsogbu na Naịjirịa Today na ọ bụ ndị Kristian votere ya ọ bụ eziokwu n'ihi na ọ bụkwa ndị Kristian bụkwa ndị Kristian ibe ha n'Ugwu Awụsa mgbe ahụ ihe ị na-akọwa.
Ma kuu July 19 ndị ka ndị mere ya bụ ndị Kristian ọ bụghị ndị Awụsa ọ ka bụ ndị Middle Belt ọ ha ka gbuo ndị mgbe a na-eme kuu July 29 1966. So ihe a na-ekwu north ndị ka rụchidi ndị Igbo arụrụ ala mgbe ihe ọ bụ ndị Middle Belt ọ bụ ndị bụ Kristian ọ bụ.
Including Theophilus Danjuma wey Christian solidly ndị gara aga gbuo aka iro nsi.
That's right.
Ugbu onye ọbụla na-ebe akwa na ndị alakụba na-emegide ndị Christians Muslims against Christians were as ọwụkwa the same people who si na ha wụ Christians gara aga gbuchie ndị Christians fellow Christians si ndị alakụba ha chịwa kekwere ha na-ebe akwa ugbu a.
And ọ ha nwa ka mgbe a lụrụ agụ ọgụ bidoro ọ ha nwa zụrụ ọgụ ọ ha bụ real infantry rock. From 67 to 70, almost 50% of Nigerian army during the war were in the Middle Belt. And the Halos in the war.
Kandimadu na-echete ahịa anyị na-arụtụkwa aka na-asị na ndị anyị lara azụ n'ụzọ niile ụzọ ọjọọ niile dị iche iche n'Ugwu Awụsa ma ndị nke gburu na 29th of May 1966 anyị agaghị echefu unu. Anyị agaghị echefu unu ma ụtụtụ ma ehihie ma abalị n'ihi na ọ dị mkpa biko taa gbo tinyekwu ọnụ ọ dị mkpa na ndị a lara azụ na-echetara ha n'ihi na obodo anyị n'ọwụ Britain ha na-echeta ndị nke ha ndị lara azụ. Ọ bụ gịnị ga-eme ndị Igbo agaghị echeta ụmụnne ha lara azụ e gburu n'ụzọ na-adịghị mma?
That's right. Ndị Igbo dịka m na-ekwu mbụ ndị ihe mere na ndị Igbo na-eme ka enwe history. So nothing happened. Just like Nelson Mandela, the greatest living black man today said that. In the world of politics, it seems that black people's blood is cheap. So in Nigerian context, it means that Igbo man's blood is very, very cheap. Kere ka mmadụ dịka Alexi Ekweme, mmadụ dịka Emeka Anyaọkụ ga-esi gaa na Abuja na-aṅụ mmanya na-ata ọjị maka Democracy Day. Democracy Day bụ ihe Obasanjo ọhịa yuzuru mgbe ha gbuchara ndị Igbo ka ha were kpochie aja ihe mere na 29th of May 1966. Na ndị Igbo n'onwe ha, look at all the governors n'ala Igbo. Look at all the governors in Nigeria. All the governors in Nigeria they vote ego for the 29th May, the so-called Democracy Day. Can you hear the Igbo say he made Democracy Day? That day wouldn't hear who in fact. All now on the Igbo get quicker no. Can we revise and revise the history? Because in a country there is no history, there will be no nothing. One man in Gamota. Igbo on 29th of May of any year. Igbo supposedly in Azua. Ndị Igbo supposedly na-azụ ahịa ruo 12 o'clock. Ha kpọchie shade ha na ka ha wee na-echeta ụbọchị e gburu ụmụnne ha. For example, e nwere man a na-akpọ the late Ernest Okoli. Ernest Okoli bụ onye village m na-anya number grade 1 train driver. Ndị Awụsa akpọpụtara ya n'ụzọ Kafanjan gbuo isi. So ọ bụ na 29th May ndị Igbo nọrọ na-eme Democracy Day. Democracy Day dịka m kwuru hụ ụbọchị Obasanjo chọrọ iji ga ndị Igbo wee chefuo maka ha na PDP a na-eke ego a na-eri ihere ga-eme ndị gọvanọ anyị. So ihe anyị na-akọwa bụ that na in Nigerian context, ndị the blood of an Igbo man is very very cheap.
Ọ dị kama na Radio Biafra onye Igbo onye ndụ ndị Igbo niile dị mkpa. Radio Biafra na ebe a ịzọpụta ndị Igbo niile ebe ọbụla ị nọ, mpaghara ụwa niile dị iche iche, anya na ebe ịzọpụta gị, ma ndị dị ndụ ma ndị nwụrụ anwụ, n'ihi ihe ekwe na-ekwu ihe a na-arụtụ ya aka wụ na ọ bụ ọdịmma nke ndị Igbo, ọdịmma ọganihu nke ndị Biafra ka anyị chọrọ. Onye ọbụla ma na o nwee ihe ọ na-eme na-amanye aka n'ihe ọjọọ maọbụ na-agba mgba okpuru maọbụ na-eme ihe ga-emegide ndị Igbo, n'ihi na ọbara ndị ya awụfuru awụfu na onye ọgwụ n'isi.
Ya dịka onye kpara akpara na ha akọwa na-arụtụ aka sị na ndị be anyị egwuregwu ọka ndị na Christian, the military Christians, ndị bachara anyị all Christians. Ugbu a kwa Boko Haram egbuekwara ha na ha na-etizi mkpu. What we are trying to say, ya jikwa ịgba nkịtị wụ o 2 days ago ka e mere 29 ya jikwa ịgbachi ya nkịtị wụ ka anyị mara ma o nwere onye Igbo ga-echeta onweghị onye Igbo chetara ọgwụra sọsọ Radio Biafra. Sọsọ Radio Biafra wepụtakwa that history na-agba ndị Igbo. The next 29th May, onye Igbo zụrụ ahịa ruo 12 o'clock, ya kwachie ngwaahịa na gaa rụba ụjụ ụmụnne egbu egburu egbu kpatara ojukwuju wee bee akwa on 29th of May, ruo na 30th ojukwu wee declare Republic of Biafra.
Ọ bụ ihe mere ma ọ bụ ihe ziri ezi ka anyị na-akọwa, n'ihi na nke na-abịa ihe anyị na-ewetara ozi ọbụla anyị na-ewetara na Radio Biafra ọbịa bụ eziokwu, n'ihi na ọ bụ n'eziokwu ka anyị kwụkwụsi ike. Ọzọ ya bụrụ anyị na ha elekwa anya n'abalị a na-asị biko ọrụ ị na-abata abata echefukwala ịga na www.radiobiafralondon.com biko, and anyị na-ekwu na-ekwusi ike na Radio Biafra na-enweta na mba niile dị iche iche ụwa niile gburugburu, ebe ọ bụla inwe ndị ikwu, nwee ibe, nwee enyi, ebe ọ bụla ha nọ, ụmụnne gị, ụmụnna gị, gị ịgba mbọ gwa ha sị onye ọ bụla zuru redio, n'ihi na ndị mara mbụ obere redio na-akpagharị iberibe adịghị ha. Unu kpọọ ya mkpa, onye ọbụla gwa ibe gwakwa onye ahụ ka ọ gwa onye ọzọ. Ihe gbasara Radio Biafra every Thursday, every Saturday, biko ka onye ọbụla gba mbọ hụ na redio ha the on 9 o'clock in the evening every Thursdays and Saturdays, Radio Biafra 11870 kHz ma ọkwa 11.87 MHz gara na shortwave, biko unu agala ebe ọbụla. Nke a bụ Radio Biafra London, ndewonu.
Ndị ọma na-ege ntị, unu na n'olu ndị Radio Biafra London
na-agbasara unu ozi na akara 11870 kHz nke ị ga-enweta na radio shortwave na 25 meter band.
Biko na-ege ntị.
Biko ndị ọma ndị na-ege ntị ebe ọ bụla ihe si n'ụwa niile na-ege anyị n'abalị a, nke a bụ Radio Biafra London. Anyị si na London na-ewetara unu ozi, maọbụ Nnamdi Kanu, mụ na Tagbo Umasi Egbu, na ebe a ị ga-enweta anyị na 11870 kHz maọbụkwa na 11.87 MHz na shortwave 25 meter band. Gị bụrụ ndị nwe ịntanetị, unu agawa na www.radiobiafralondon.com. ihe anyị na-eme na-amasị gị, gị bụ ike gị ebe ahụ hapụrụ anyị ozi, hụ ihe niile dị iche iche anyị na-eme, mbọ anyị na-agba ịhụnanya nwetara obodo anyị bụ Biafra. Mnata Agbo Masị Egbu na ebe a, biko na-etufuo oge ka anyị na-aga n'ihu ọsịsọ ọsịsọ. Ọzọkwa ya bụ na ịchọ ịgwa anyị okwu n'abalị, akara ị ga-eji enweta anyị bụ 0044 783 1308376. Biko unu ma na mgbe mbụ mgbe anyị nọ n'ikuku kwa ụbọchị, ọ na-adị mfe ịnweta anyị oge ọbụla ndị mmadụ na-ekwu okwu a na-anụ olu ha n'igwe. Ụwa niile nwee ike mara na onwe ndị a na-akpọ ndị Igbo, mara na onwe ihe ọwa asụsụ Igbo. Biko bụ gịnị mere ọ bụ ihe ọ na-eme ndị ebe anyị sụ asụsụ eji mara ha? Biko na ụta gbuo
ịmara ndị be anyị na-aka amụtakarị, ndị be anyị na-amụtakarị ihe ndị ọzọ. But ihe unu ga-ajụ onwe unu bụ, o nwekwara ndị mba ọzọ na-amụta, o nwekwara ndị mba ọzọ na-amụta nke unu na-eme? Now, ị na-anya na ugbo dịkata dịka onwe na-agwa m abalị na gara aga, na o nwere nwa be anyị na-aga ime ụbọchị a mụrụ ya 50 years bade na ha kwa gbuo ashiodu kwaba uniform. Ihe a bụ ihe ha bụ ihe ndị be anyị na-eme. So na ọ bụrụ na ịsị ha, ọ bụrụ na ịkpọ ọba gị ọkpọkọrọ, agbata obi ewere ekpo ntụ. Therefore, we are going to recognize ourselves. We are going to identify ourselves. Nobody will do it for us.
Ihe ma anyị emeghị otu a, biko asụsụ Igbo ga-ala, ọ ga-anwụ pee. Ọ bụkwa na gịnị ga-eme ndị Awụsa ga-eji nwere BBC Hausa Service? Ndị agbata obi anyị bụ ndị Yoruba nwe nke ha na-asụ olu ala ha kwa ụbọchị. Ọ bụ gịnị ga-eme anyị agaghị ewere Radio Biafra gbasaa ozi si na o nweghị ihe mere ndị Igbo? onweghị n'ihi na ndị Igbo bụ ndị Chineke gọziri agọzi. Agbanyekwara na eleghị anya anya emehiele onye nwe anyị, ya dịrị anyị azụ. N'ihi nke a, ndị mmadụ na-asị anyị ka ihe anyị ga-eme ebe ndị Igbo gbasiri ike, bụrụ ndị nwe akọnuche, bụ ndị ma ihe, ọ bụ gịnị ka anyị ga-eme ka anyị ga-esi kpọlite mmụọ ha, kwado ha ka ha nwee ike pụọ gaa nweta Biafra anyị na-ekwu okwu ya?
Ịna anya n'akwụkwọ nsọ, ibi na akwụkwọ nsọ dịka ekwuru ekwu, mgbe Chineke bịara mebie ụwa nke mbụ e kere eke, dịka a gwara anyị na akwụkwọ nsọ anọmụ mgbe o mere, o nwere ezinụlọ, ọ bụghị niile ka mmiri dịchara, o nwere ezinụlọ Chineke sị na ha na-ekwu eziokwu, ka afa ka a kpọpụta ha ka mmiri ibe ndị ọzọ. Mgbe mmadụ niile gbachichara nkịtị, mmagwe na ụmụaja na-eme ihe redio Biafra, ọ bụghị anyị nne ga-asị ka mba ka mmiri rie ndị Igbo. O nwere ndị wepụtara onwe ha, e nwere ndị ọrụ obiọma, e nwere ndị a na-akpọ ndị voluntary jobs, e nwere ndị a na-akpọ ndị volunteers, ndị asụsụ Igbo anyị a na-akpọ ya ndị obiọma. So o nwere ndị obiọma pụtakwara sị mba na mmiri agaghị richa ndị Igbo dum. Ọ ya kpatara ụmụaja ji wee sị mba ka ndị Igbo bido mara onwe ha, mara ebe ha nọ, mara ebe mmiri na-ama ha, bikọzi onye amaghị ebe mmiri nọ wee mabe ya, ọ naghị ama mgbe ọ ga-amachi ya. Ọ ya akpatakwa redio Biafra ji pụtakwa n'ikuku wee na-ekwukwa ihe ọ na-ekwu. Ọ nụrụ gwakwa ibi ya, ọ wee kwuo ma ntị anụghị, ị gaghị asị na ị nụ hụ, ị gaghị anụ na agwa ha gị. Chineke gbakọtara anyị azụ, ọ bụ eziokwu. Mana oge na-abịa mgbe anyị ga-abata n'ala Igbo, eje sachaa ana, mezie ana, dịka ndị Ghana ji wee kpọọ ụmụnne anyị nọ na America sị ka ha bikọ anya bịa. Anyị emehie ogwo, ọkwado akpatara gara ji aga aga. Mana ndị be anyị ekwetabeghị na ha mehiere, ndị be anyị amabeghị na ihe ha mere bụ ihe arụ ana na asọ nsọ. Diafọ, ọ bụ redio Biafra na ha ikpolitekwa ekwu, onwe onwe godu kwere anyị nkwa n'ala Igbo na ha dị redi ịpụta jee gọọ ana, mezie ana, rịọ Chineke, biko Chineke, ịmalite osi wee mehie ego gbaghara.
Ọzọ ya bụrụkwa biko, dịka anyị na-arọtụ aka, anyị na-echeta ụmụnne anyị ndị egburu egbu abalị abụọ gara aga. Dịka anyị kwuru oge mbụ, anyị na-asị ọ bụ gịnị mere onweghị onye ọbụla n'ala Igbo, onweghị gọvanọ, onweghị senetọ, enweghị members of House of Assembly, enweghị kansịlọ litrenu, si hei na 29th of May afọ niile ekwesịrị ije na-echeta ụmụnne anyị ndị egburu n'ike n'ugwu Awụsa. Ekwesịrị ije na-echeta na ihe a bụ ihe mere Biafra ji pụta n'ụwa bịa nwere ọnọdụ mgbe Dream Odumezi Ojukwu si na egbugbu a na-egbu ndị Igbo na ọ karịala. Ọ bịa mere eji nwee Biafra. Unu ekwele ka a na-aghọgbu unu, na-atụrụ unu asị, na-asị unu na Biafra bụ ndị nupụrụ isi. Mba Biafra enupụghị isi, ndị Igbo enupụghị isi. Ihe mere bụ na ọ bụ ogbugbu a na-egbu ndị Igbo na mmegbu a na-aga site mgbe ahụ rute n'ụbọchị nke taa bụ ihe mere eji hiwe Biafra. N'ihi nke anyị na-asị na ọgwụla sọsọ Biafra ga-azọpụta ndị Igbo, ọgwụla sọsọ Biafra ga-esi n'ọnụ mmụọ, si n'ọnụ ajọ ihe enwe ike dọpụta ndị Igbo. Unu nọrọ na Naịjirịa ga na-egbu n'oge ọbụla n'ugwu Awụsa. Nke a kpọtara anyị na-anata ozi na egburu ụmụnne anyị mmadụ anọ na Adamawa steeti, Naịjirịa, ebe ha gbachichiri shọpụ ha, guzoro na shọpụ ha, atụchichela lọkọp shọpụ, agbagbuo ha mmadụ anọ abalị atọ gara aga. Oge ụdị ihe dị ihe a bikọ.
Ọhịa ka m na-agwa gị sị dat dịka Nelson Mandela kwuru dịka Nelson Mandela kwuru na in the world politics na ọdụ ka black blood or the cheap. Bringing it back to Nigeria. In Nigeria, an Igbo man's blood is cheap. So ihe a na-egbutọ ndị Igbo since 1966 wee ruo today. Maka onwe ha na-ekwu okwu like dịka anyị na-ekwu tata ka anyị na-echetara nne m na ihe anyị gbachi ya nkịta abalị abụọ gara aga, ka anyị mara ma o nwere eni of the governors ga-echeta ogbugbu egburu ndị Igbo. Ihe anyị na-ajụ gọvanọ ndị Igbo, kedu ebe unu nọ in 1966-1967? Ebe ka unu nọ? So ihe na-eme na ihe mere data m dọchara akpọ history si ọ na-ekpekpogbu ya aja. So unu ekpedogbu ya aja were na-eri mgba mgbe ekede si na Abuja pụta. So o nwezighị onye Igbo ga-asị yes na ihe mere ndị Igbo ọjọ gburu onwe ya. Mmadụ ka Alex ekwu eme, ekwere m ya mbụ ka akwụkwọkwu ya ọzọ. Mmadụ ka Alex ekwu eme, mmadụ ka Emeka anyị ọkụ. Mmadụ na-abụ agara na Abuja aṅụ tii, ata ọjị, ata biskit, ata achịcha, achọ kọntrakt bikọs eneghị anya Emeka anyị ọkụ. Ihe anyị na-anọwo na e nyere ya laisensị ka o mebe private refinery na n'ụzọ ebe Nteje ka ọzọ ebe Ọnịcha. Mmadụ amaghị. So ọhịa iji wee jee ịta ọjị, wee chekwuzie ogbugbu egburu ụmụnne gị. Unu ga-anọ n'ụjụ abalị na-abọ gara aga. Ọhịa redio bịa ibe ka anyị gbakere ha nkịtị.
Akwa agbara ha nkịtị. Si ma nwee onye n'ime ha ga-echeta.
Onwe gị.
Ọ bụ ka anyị nwee ike ghọta. Ọ bụ gịnị mere ndị ebe anyị pụta hụ ndị na-agwa ha okwu asị, ọ bụ ndị ha na-eso? Ọ bụ gịnị mere ndị ebe anyị pụta hụ onye na-agọgbu ha, ọ bụ ndị ha na-eso? Ọ bụ gịnị mere ndị ebe anyị pụta hụ onye na-etinye ha na ọmị ka ndị mmadụ na-esi ekwu, onye na-eme ya gwu chili ya tụba ha, ọ bụ ndị ha na-eso? Ọ bụ gịnị butere ụdị akparamàgwà a n'ihi na ọ jọgburu onwe ya?
Akparamàgwà na-ekwuru ọhịa ọhịa ka ihe na m na-ekwu bata nwa echi.
biko ebule ebe ka anyị nara ozi ya nwanne anyị nwoke, ọ dịka onwe onye na-akpọ anyị. Biko nke a bụ Radio Biafra, gwa anyị aha gị na ebe isi na-akpọ.
Hello, good evening.
Ndewo, biko gaa n'ihu, nwoke ọma, gwa anyị aha gị na ebe isi na-akpọ.
Aha m bụ Ifeanyi Irebu, ahụmụ onye Abia Steeti. I'm calling from Mitcham in London.
Ndewo, biko gaa n'ihu.
Ọwụwa ihe unu na-eme na ọ masịrị m.
Ndewo.
Otu anyị si gwa ebe anyị ndị Igbo. Ihe gbasara liberation of ndị Igbo. Ihe unu ji n'aka dị mma. Ọ ga-amasị m ka ndị ọzọ na-anụkwu ya. Ya nwee ike gaa n'ihu. Ọ na-enweta Biafra. I nwetala Biafra because Nigeria etipịago na onweghịzi ihe gbasara Nigeria. Nigeria nọ n'akwụkwọ. So we are waiting for the date now. Buhari sị na ọ ga-awụ 2015. I think it is too late. Why don't we start it now?
Ọ bụ na ewu mbọ. Ọ yawụ mbọ anyị na-agba n'ihi na ile anya onweghị ndị ọbụla na-enwe ndọrọ onwe. Onwe ndị ọbụla na-apụta n'ụwa sị na ha na-adọrọ onwe ha. Ma ha enweghị igwe a na-eji ekwu okwu. Ile anya na obodo anyị bụ Nigeria, enwe AIT, enwe NTA, enwe Radio Nigeria, even enwekwa ma nke a na-akpọ BBC Hausa Service. Ụmụnne anyị ndị Yoruba nwekwa nke ha n'ebe niile dị iche iche. Ọ gwụla sọsọ anyị mawụ ndị Igbo na-enweghị ọnụ ọbụla na-ekwuru anyị okwu. N'ihi nke a ehibe Radio Biafra sị ka mba ụwa niile otu ọ na-eme anyị nọrọ n'ikuku, ma ndị ọcha ma ndị ojii ma ndị ukwu ma ndị ndịda ma ndị ọwụwa anyanwụ ma ndị ọdịda anyanwụ, onye ọbụla na-enweta Radio Biafra. N'ihi nke anyị na-asị, ọ bụ gịnị ga-eme anyị agaghị akwado ihe dị otu a? Ịhụ na asụsụ Igbo, ịhụ na olu Igbo, ịhụ na ahụhụ niile ndị Igbo na-ata n'ụwa niile na-anụ ya. N'ihi ma iti gị mkpu bụ akwa tie mkpu, onwe onye ọbụla ga-abịa zọpụta gị.
Ihe mekwanụ wụ na ọ na-anụ ọtụtụ ndị Igbo obi na ọ na-anụ ha ọkụ n'obi. Ọ bụ sọsọ otu onye kama na Radio Biafra London ga-awụ ihe ga na-agbasa ozi ga-eme onye ọbụla nọ nga ọnọ ya na-anụ. Ekelela m Chineke ebe ọ dị ukwuu na anyị enweela nke anyị. Anyị ga na-akwado na-agwakwa ndị mmadụ ndị nọ nga ha nọ ma ndị na-amere ka ma ndị nọ n'ụlọ ma ndị nọ n'ụzọ ije, onye ọbụla tu n of the Radio Biafra ka anụ ihe ha na-ekwu, bikọzi ihe ọbụla na-ekwu nke ahụ bara uru. Ọ ga-abara anyị dị m uru. Ọ ụta anyị liberate onwe anyị, nwekwa na own country, nwekwa ike gosi ndị mmadụ na-awụ ndị Chineke gọziri agọzi, ndị nwere ọgụgụ isi, ndị ga-awụ abịa chawa black man in sub-Saharan Africa. Ha ahụ the model of government, what Biafra will stand for and will represent as the only hope for ndị isi ojii n'ụwa dum.
Ndewo nwanne ọma, ndewo imena, ndewo. Biko ndewo. Ebe ọbụla ịnọkwa gị ịgba mbọ na-agbasakwa ozi ihe gbasara Radio Biafra, n'ihi na ọ dị mkpa na onye ọbụla, ebe ọbụla onye ọbụla nọ, inwe ụmụnne, inwe onwe ndị ikwu, nwee ibe, gị gwa ha na Radio Biafra bụ mgbe ọbụla o suru n'ugwu Awụsa. Dịka anyị na-arụtụ aka n'abalị a, ụmụnne anọ gara gị gbaghe, ha mechitere shọpụ ha na Adamawa na Yola. Ndị alakụba nọ n'elu ọgbatu ntum abịa gbagbuchie ha. O nwee ihe ọbụla emere ha, kama na ọ bụ n'ihi na ha nwee shedi na ugwu Awụsa mere eji na-egbu ha. Ebugidele ndị Igbo mozi onye na-ekwu okwu, ebugidelezie ndị Igbo wụsịghị ihe akụkọ. Anyị na-asị na ihe dị otu adịghị mma. Ọ bịa mere Radio Biafra ji na-eti mkpu oge ọbụla, na-asị na o nweghị ọbara nwa afọ Igbo akwafuru anyị na-agaghị ekwu okwu gbasara ya. Ụmụnne anyị anọ ndị e gburu na Yola na Adamawa Steeti, ọ bụ gịnị mere e ji gbuo ndị a? Ọ bụ gịnị mere gọvanọ ndị Igbo ji gba nkịta na-egbusi ụmụnne ha? Ọ bụ gịnị mere ndị senetọ ji gba nkịta na-egbusi ụmụnne ha? Ọ bụ gịnị mere ndị House of Representatives ma ndị Assembly ji gba nkịta a na-egbusi ndị Igbo? Ọkwa ndị Igbo ka esi otu a na-egbu? Ọ bụ ruo ole mgbe ka a ga-egbugide ha ru ihe ndị ama ike kwụsị?
Ihe mere ewu dịka anyị na-ekwu, Radio Biafra dọka mmụọ ọkụ. Ọ na-eru n'ime ọkpụkpụ ọdị ebe mmụọ ọkụ ndị ọzọ anaghị eru. Ihe dịka mmiri ịṅụrụ ma ọkụ oke ịṅụrụ, ọ naghị emetụ na akwara. So ihe Radio Biafra na-eme ewu to reach other areas or the other information gadgets in Nigeria don't reach. For example, even Ana Yoruba, we're about 80 radio stations, and we're BBC outside the radio. But how do you have one day where you're Zioku?
Yes, I'll be. How do you have one
day? So, but Radio Biafra can only reach where other media outfit don't reach. Radio Biafra go where other media outfit don't go.
N'ihi na anyị na-ekwu nke bụ eziokwu.
But Ana, Radio Biafra ji wee bụrụ ezigbo mmụọ ọkụ kara aka, ịṅụọ ya ntị agba gịrịgịrị. Anyị na-agwa ndụ mmadụ, ọ bụ ihe ha chọrọ ịnụ, ọ bụ ihe na-eme eme ka anyị na-ekwu. Mana ọda redio, ọda midia atfit Naijiria na-agwa ha ihe ha chọrọ ịnụ. Ọ ya kpatara ndị gọvanọ n'ala Igbo, gọvanọ dum nọ n'ala Igbo, gọvanọ dum nọ n'isi anụ rijiọn, ha na-evotu ego ha ji aṅụ mmụọ ọkụ kaị kaị maka the so called Independent Day 29 May. Instead, ha ga-agwa ndị Igbo 12 o'clock, ụmụ akwụkwọ mechie na anọ gaa ga kọta na-eru ụjụ. Yeches wee gbuo ụmụnne nụ n'ugbu ọsọ, mana nwee ga-eme ya bikos ha ji ha niile nọ. All these people ịkpara ha, ma senetọ, ma sineti o, ma house of rep o, ma house of representative o, ma house of aeroplane o, They are all in the payroll of Hausa Fulani Kingdom in the north.
Anyị na agwara ha na agwa ndị Igbo n'abalị na ha nwe ike pụrụ iche. Ha nwe ike ịkwụsị ihe ọjọọ na emen. Ọ bụ oke n'olu ndị Igbo niile ma okenye ma nwata ma nwoke ma nwaanyị onye ọbụla ebo ma onye ukwu ma onye nta. Ọ bụ oke n'olu ha ịkwụsị ihe ọjọọ na emen. N'ala Igbo, kwụsị ogbugbu a na-egbu mmụọ ha n'ugwu Awụsa n'ihi na ndị gọvanọ na ndị ibe ha dị iche iche agaghị akwụsị ihe ndị a na-eme.
Yes, ọ dịkwa very simple. Yoke, o nwere ihe a na-akpọ Town Unions n'ala Igbo. Ndị Town Union, kwa nụ na-ekweju ọnụ onye senator si na Benue wepụta, gịnị mere unu eji ha echeta 29 Mee?
Ọ bụ eziokwu, biko ọ dịkwa ọnwa nwanne anyị nọ n'ugwu, biko ọbụnye ka anyị na-ana awụ na-egwu nke a bụ Radio Biafra London. Ndewo, gwa anya ha gị n'ebe si na-akpọ.
I'm Barrister Emeka, I'm calling from Enfield.
Hey. Barrister ndewo, onye ọma ndewo, anyị na-atụle n'abalị a anyị na-asị na ọbịbịa na oge Naịjirịa gwụrụ agwụ. Bekee na-akpọ ya failed state. Na Naịjirịa bụ obodo ọjọọ, ihe ọjọọ na-amụba ụba kwa ụbọchị. Na onye ọbụla kwetere na Naịjirịa nọ n'ime Naịjirịa na onye ahụ onye nwụrụ anwụ. Na osu ka onye ahụ mma. Ọ bụ gịnị ga-eme were ndụ ndị Igbo na-achụ àjà n'ugwu Awụsa? Ọ bụ gịnị ga-eme were ọbara ụmụ Igbo na-akwafu n'ugwu Awụsa? Onwe onye ọbụla na-ekwu okwu.
Ndị Igbo nọ n'ugwu Awụsa na-egbusi. Ị jụọla ha ma ha chọrọ ịlọta ala Igbo?
A jụọla na ha chọrọ ịlọta. Ebe kwana ka ha ga-aga? Ha chọrọ ịlọta, ebe ka ha ga-aga? Ihe ji ha ịlọta wụ n'ihi na ọ nweghị ihe ọwụla. Efe adịghị, ọ bụghị nke ọhịa, efe adịghị ebe ha ga-abata.
Mba, ka njụọ anya, ọ bụrụ na ndị Igbo nọta, remember na ndị Igbo bụ Biafra ka nọ n'ime Naịjirịa. Naịjirịa say that he has to protect everybody in Naịjirịa. Na o si n'ugwu Awụsa nata Benne ya, naanị ọsọ ọgbara isi ya na-agwụ ya, naanị ọsọ ọgbara malaria ejide ya. Na ọgwụ ọ ga-egoro n'ala Igbo nụta bụkwa ọgwụ onye Igbo fake drug onye Igbo mere.
Akwa ịmara ndị Igbo na-eme fake drugs na-egusi ụmụnne.
Ọ natakwa na vileji ha, ndị vileji ha akụwa ekwe tinye mmọnwụchie ya wee nabị ụtụ.
So ugba, unu ekwutele ya. Ọ bụrụ na ha lọta ala Igbo, ndị ụmụnne ha bụzi ndị wụ nsogbu, bụrụ nsogbu nyere ha, bụrụ ha ree, gbuo ha, ma ọ were mee ha emere eme. Ụdị ndị eta, olee etu o si dị gị ka ha ga-enwe obi ụtọ ịlọta n'ala Igbo? Ihe mbụ ụzọ anyị emegodo bụ ịgbanwe echiche ndị Igbo, ka echiche ha dịka echiche ndị ṅụjiri mmiri ara afọ. Onye hụ nwanne ya mara nwanne ya, nabata nwanne ya. Ọ bụ onye si n'ugwu Awụsa lọta n'ala Igbo, nwanne ya kwe n'ala Igbo onye ga-atụrụ ya ree, kidnap ya, gbagbuo ya. Ọ ya mere na ha anaghị feel secure. So that's the first thing. The first thing must be to reorientate their minds. So ndị Igbo, they will now love themselves and accommodate one another. They called it before.
Bụrụzugwu n'ọnụ, dịka ị na-ekwu ti orienteti ndị Igbo na-esi ugbo ndị
azụ. Ka ọ bụ ihe ahụ n'okwu Igbo, biko asụsụ Igbo orienteti ahụ okwu bekee, ọ bụ gịnị n'asụsụ Igbo?
Ihe m na-ekwu ịgbanwe okwu uche mmadụ, mezi uche, ya enwezi ezi uche, ezi nghọta.
Ọ bụ ihe ọwụ.
Onye m na-akpọ.
Aha.
Ezi uche.
Yes.
Mmadụ mmadụ nwanne ya. Ọ kwa anyị na-ekwu onye aghara nwanne ya.
Ọ bụ eziokwu.
Yes, biko chegbu just a minute, chegodi. Ya, onye na-ekwu bụ agwa ndị a nọ n'ụlọ ka ha cheta nwanne ha nata. Ka ha gbanwee ezi uche nabata ha. Naanị before mmadụ esi ala Igbo jekwe n'ugwu Awụsa ka o nwekwuo nghọta, bikọsi iji onye Igbo onye o ji eji ugwu Awụsa, ọ sịghị na ana adịghị n'ala Igbo. Naanị oruzie n'ugwu Awụsa ha ebe ọ sị na anadị, ị jụọ ya ọ na-akọ ji ka ọ na-akọ ede ebe enyere ya ana.
Ihe m na-ala Igbo ebe a ga-ebi ebi juru eju, mana ihe bụ ụjọ ha bụ na ha lọta na ahụ adịghị ezughị oke, obi kụrụ ha n'elu. Ndị amaala ụmụnna dị echeta esi egbu ha, rụ ha ree, ụjọ na-atụ ha. Mana ọ bụrụ na agbanwee eme nka ndị bi n'ụlọ nwee ezi nghọta, echiche ha agbanwee, nwee ezi ike ịnabata ụmụnne ha gbara ọsọ ndụ. Gara ọ bụ ha ịgbara ọsọ ndụ lọta, onye nnukwa n'ụlọ chọzie eze egbu gị, plan chọọ ndị amụrụ ọba ha sa mere gị kidnap.
Ihe kwuru bụ ihe mere eme, kama anyị agaghị agbara n'ala anyị ọsọ, anyị ga-agba mbọ mezie ya. Ehe, ọ bụ Chineke kere tinye anyị.
Anyị agaghị agba ọsọ, mana anyị ga-ekwu ka e kọwara abido na-akụziri ndị nọ n'ụlọ mkpa ọ dị na ha ga-ahụ nwanne ha n'anya. Ha ọnụnụ bewa m na-agbala ọsọ, ọkwa ihe anyị na-ekwu n'ala Igbo.
Yes, ka ị na-akakwa ụka mma, ka ị na-akọ ụka ọbọ. before ni igbo ahapu benne ahu we jebe ugwu awusa ya makwe ngota di uche kama nya na mene ndi igbo nawo odiri amma ni ana agwa gidi asi kano bata nawo mo ni asu medigri bata mo ni asu legof ihe akwa certificate ojo oga hi onye igbo ahese ni abi nenugu mo ni abi nu muahia so ona kwanda local so omo jereba so in as much as ina akapu kamwe na aka uko obo in as much as ina agwa kwa onye igbo ko rafata kwa nne ina agwa kwa onye igbo ko nwe ngota no nwe he ba da ha akpata ego
owo ni abu ihe ona ekwunu na ina nku nekwu na beke wuri orientate ka madu nwe ntugari uche nwe mgbanwe n'imi ya ghọta na otu o si na-eche echiche na akparamagwa ya na ọ dịghị mma akwaba m ihe anyị na-ekwu ọ bịa uri inwe ike ghọta nke wee eziokwu ghọta ụzọ ndụ si ọ bụ gị ka nna nna anyị ha si bie n'obodo a chineke agọzie ha ọ bụ gịnị ka anyị mere mere onye nwaanyị ji gbakọta anyị azụ ka ekwena ka anyị ga-esi eme ka anyị rịọ mgbaghara ka mgbaghara ahụ nwee ike nwee isi mụba n'ime ndụ anyị ka akparamagwa anyị na echiche anyị otu anyị ga na-esi na-emesi onwe anyị nwee ike bụrụ nke pụrụ iche
ọhịa ka m na-ekwu ọ bụrụ na anyị nwee ezigbo uche dị taa ala igbo ga-adị mma onye ọbụla ga-ahụ nwanne ya n'anya ndị gbara ọsọ nọ na ugwu awụsa na ugwu awụsa na ọdịda anyanwụ
ebe a na-egbusi na-egbusi
ezi ala igbo dị mma ọ bụrụ na mmadụ anaghị aṅụrụ mmiri ọgbụ iko n'ime ụlọ ya ya wụzi ọka mma n'ama
biko bụ eziokwu ka ikwuru biko nwanne anyị nwoke ndewo otu isi mee dị mma otu isi kpọọ anyị dị mma anyị na-anabata gị na ozi ekele gị n'abalị a n'otu aka ahụ kwa anyị na-asị biko nwanne anyị onye nke abụzi gị nwanne anyị ọzọ onye a na-akpọ Maazị Okolichukwu biko na-ebulu ọgwụ na idumọta na Lagos na-eme ọgwụ ọjọọ ya were ọgwụ a na-eji agba ehi ọgwakọta na-eresi ụmụ igbo na Ọnịcha ọ na-ere nke a na-akpọ mmiri I think is Minad Tonic multivitamin for children ma ụmụ ọgwụ ndị nne dị iche iche ma nke a na-akpọ ma ọgwụ malaria ma nke diabetes onwe nke bụ nke dị mma ọ bụ gịnị mere ụdị akparamagwa ji dị n'ime anyị ka anyị gbusie onwe anyị ndị awụsa na-egbu anyị n'ugwu awụsa anyị lọtakwa ma ndị na-ere fake drugs ma ndị na-eme kidnapping anyị asị ọ bụrụ na nwa gị nwoke maọbụ nwa gị nwaanyị so na-eme ihe ọjọọ n'ala igbo na-amanye aka na kidnapping biko ha si ebe a wee pụọ na ọ bụghị ụdị Biafra nke anyị chọrọ ya bụrụ na nwa gị nwoke maọbụ nwa gị nwaanyị na-eme drugs fake drugs na-arụ ọgwụ ọjọọ niile dị iche iche na-egbusi ụmụ igbo anyị na-asị na ihe dị otu adịghị mma n'ihi na ọ bụ mmehie a niile mere onye nwaanyị ji gbakọta anyị azụ n'ihi nke anyị na-ekwu na-ekwusi ka na-asị biko ka anyị niile nwee ntụgharị uche n'otu n'otu nwee ike hụ nke bụ eziokwu gbakọta eziokwu nwee ike hụ ndị ezigbo mmadụ na-eso ihe ndị ezigbo mmadụ na-eme n'ihi na ọ bụghị ego ga-eduba anyị na ga-azọpụta anyị na ndụ ego ndị igbo na-achụ ga-edinye anyị n'ọnwụ nke na-asị biko taa gbuo ọ bụ gịnị ka anyị ga-eme ịhụ ịkpọlite mmụọ ndị ebe anyị gwa ha na ha nwee ike n'ime ha ịkwụsị ihe ndị ọjọọ niile na-eme
ya ihe mere ụda na ihe mere bụ dịka this illegal drug is more dangerous than armed robber. Illegal drug is more dangerous than Boko Haram. Illegal drug is more dangerous than HIV, malaria, typhoid, put all of them together. Now, ị na-anya illegal drug bidoro na Ọnịcha ebe o bidoro na ọ nwoke a na-akpọ mobis ụmụ sel onye ọlụ ọ bụ ya chọrọ ịgbagbu NAFDAC chairman before Dọrọ Akụnyere gbaa ya egbe ihe se ihe mere Dọrọ Akụnyere ji wee nwụ na motie na bedna ya bụ ịchafụ isi ọ bụ mobis mgbe a ka o butere 40 containers of ọgwụ ọjọọ from India.
Ọgwụ anụmanụ.
Ọgwụ ọjọọ ọgwụ eji anya anụmanụ na Bridgehead Ọnịcha ọdaja Bridgehead ma ihe a na-akpọ ya bịa na-arụ ọgwụ na nwoke a na-akpọ Okolichukwu amakwa ma Ọchukwu ka ọ bụ
Okolichukwu
ebe ọ na-arụ illegal drug fake drug o ji egbu ụmụnne ya bụ number 7 Commercial Avenue Fege Ọnịcha ọkwa ebe a ka anyị nọ ndị Ọnịcha fon anyị si ụmụnne redio Biafra unu gwanụ ndị Igbo nụ nwoke ahịa bụ Mr. Okolichukwu number 7 Commercial Avenue Fege Ọnịcha ọgwụ ọjọọ ọ na-eme bụ nke a na-akpọ Miradex tonic multivitamin for children merit liquid quinine
so ọ na-egbu ma ụmụaka were ọgwụ na-egbusi ma obere ụmụaka
first drin for malaria geophage for diabetes ebe onye ma onye gwe ọ na-akụ ọgwụ a na number 7 Commercial Avenue Fege Ọnịcha ebe ọ na-eshi tiye bụ idumọta Lagos
Meduguri.
Go push you home, Mundan in the Bonacaneba. Now, just an auditor. In how fake drug, Mokamaneme, look at the Biafra Nakawa. Fake drug is more dangerous than Boko Haram. Umunegonotas you could go somewhere, Natakanaboso. Umun negonon on it, an area. Ejenu nogu, since it's the ogu, a dog, on a ngogu, on a area de mo. You want no fake drug, umuneg, mano, or rocurato, rocurano, rocurato, a tretre, rona paiweka, rona mbada iweka, sosia, on a mebofuma, ndibo. Haplatan in your jaw. But at the same time, umunani bokano sobana uguosa. Ana benne ya odumma, mea hapu benne ya, ofa mwanye mweke, ni uyu okunu ike, ya siku ya ba wapu kwa, wana ugwa usa adehi amma, wanibu adehi amma, benda ka adehi namma, ikunde ka adehi namma, agebe nenu.
Biko anye nasi, awuru kwa nina bata bata, ndinu na lulu habu, ndi umu nini sana radio bafra London, ni wateri unu, zina 11870 kilohertz, na kwa na 11.87 megahertz, again, watana shortwave, biko, mwa bonye ndinu namde, kano muna tabu masibu neba, anaba lea, madadeka Dr. Chukwu megemba na uche mefano ya mwebe hagedo zidi mpa basara mba anye na abweba hona anye mwetele signature to petition kane rutoku inha kana petition anye kana gani ni hii na anye choro na inye deka balabuwa gara agabu 29 anye na abwambo hono obodana po Britain bebe sinebo telu nozi dorondi ibo mba garasi hani anye meni unadege mamba alorogo ni hii nka anye na abwambo na abwakilisi alike hona ndi ibo tinyera kana kukwa obru ni mwe wane nona United Kingdom, nona England, Scotland, Wales, mo Northern Ireland biko mwonyo ji mwonyo cha aye na aloko onyo obla mwike bambo gana website Radio Biafra www.radiobiafralondon.com ka hon mwike denya hana petition onwe anye inwete petition 100,000 obuda na po Britain gegulite oto mwike riomba gara ndi ibo obo chi obla hari riomba gara naka ndi ibo na House of Parliament na London Nigeria basa obo chi ahu anye na asik kwa kwana ka gesi akwado maka mgbasa Nigeria akwa Nigeria ga gbasa gbasa 2015 is coming to an end so olege otu anyi gesi nro na njikere ogula so so ndi mmade ga banye bilie na ibanye otu ndi oso di chiche aha na ndi na anu oru ezigbo toru oma ndi mma obo gini ka ndi mmade ga eme ihu na Biafra anyi na adoka anyi dopota bo Biafra aga achi ni memo na eziokwu bo Biafra ga na atu egwu Chineke bo Biafra ebe mmade ga ahu mmade be na anya bo Biafra bi he ga na aga n'ihu bo Biafra ba gane jina amatu
nye mere wona na e mara ihe dara n'ike bue n'ike ba go ichi chete mgbe anuru aga 1966 to 1967 ogu Biafra bidoro nda usa se no a question of 48 hours so ekuchi atana nye mere wo ka anyi wetegodi ya bu ihe amadi etu esi eke ejide anu egbe n'aka ewe go ma nwa nyo na eriye e ga dapa surprise ndi igbo onwa nwekwede ndu ezigbo mmade kamara ihe ojo biazi were blanket kpuchie ama handobondo asa na Biafra ali tuwechi iga hakwa ndi igbo ga aputa coordinate enye meye ka odu mma mejie ya ma kamara ihe ina ekwu ndi igbo ndi ebe onu ni na gentu onwe nwanne gi duka onyi si ani kwuru onwe nwanne gi bi na England okwa America onwe nwanne bi na United Kingdom phone wo in juo ya si ihe a na eti mpopo ya radio Biafra na ekwu ojegoti aka na akwukwo ebe nwa ha bu ke ya ti aka na akwukwo ka ndi Britain budara anyi si ndi igbo biko na ha di very very sorry ibetile ha kwuharia. That's a dear Chileka and the crew.
I'm so soon. He's not about Iran and Balo Balo and Nimi and Natana, Nigeria. No Tuaka hanging out on us, and I went through no Zina Wunu. Elbow nature is so one you kunikuku. Akarega Bobu 0044 783 130 8376. Anye na asena anya kwa anye na odio ndi madesi ha wiku nu gbambo kwa do radio Biafra kwa do nu ga kwa do radio Biafra ta ta echi echi bu unu punu ogbako ndi uka unu aga nzuko menala unu aga nzuko munna unu gbasa ozu unu gwo onye owulu unu gbambo mote ni radio ubochi Thursday na Saturday nine na ege nu radio Biafra ka ine wetere nu nke bezi oku na asusu nku unu asusu na achu ihe ojo asusu igbo achupu ihe ojo chuo ya apu apu obu oku beke buteranyi ihe ojo bia buteranyi nsogbu n'ihi nke anyi na aryo na ase biko ngo wole ino ihe obula ina eme ubochi Thursday ubochi Saturday gba mbo ka ejo ebe radio gi no hapo ya na 11870 kilohertz maobu 11.878 megahertz ga gwa ndị agbata obi gị, gwa onye ọbụla na redio Biafra nọ n'ikuku ka ha gee nke bụ eziokwu, n'ihi ma anyị enweghị mgbanwe n'ime anyị, ma anyị enweghị ntụgharị uche n'ime anyị. Biafra anyị na-enwe anyị
na-achọ dịka anyị na-ekwutọkwa ọwụsọ ọsọ na anya Igbo ka ihe ọjọọ jụrụ eju. Naanị Igbo ka ụmụazị anaghị aga akwụkwọ, naanị Igbo ka anaghị enweta ọrụ. Isi ebe ndekwela anya oke lukata ihe dịka simenti ke ndị na-aka arụ unu naanị Igbo. Ọ bụ ọkwa simenti. O nwere ebe simenti fati dị naanị Igbo? O nweghị ebe ndọsi dị naanị Igbo? O nweghị ebe ị ga-ejikọta nọsị ka ịdọkọta ka ibinie gaa na mba naabọ, ịcha mba naabọ nke ịtọ ka ị gahụ enyi nwoke si ana bekee nata, maọbụ enyi nwoke si Lagos nata, ịpụ n'ụzọ atọrọ gị egbuo gị. Gịnị mere ihe ọjọọ ji wee too afọ naanị Igbo? Kama ọ bụ ihe ndị Igbo na-akpọ ọmara ekwughị. Ndị Igbo na ihe ọjọọ na-eme.
Ahụcha ihe ọjọọ. Ahụcha ihe ọjọọ. Gba nkịtị kwere ego.
Gbochi gwagwu were ego kwere akpịrị kwere ọkpụrụkpụ anụ na gold ayị aṅụ gbochi nkịtị. Mana ihe ị ga-emekwa ewu egwu dio na dio na akpụkpụ ya.
Agwe.
Yes. Imekwa enume ana ọgwụ onye Igbo ka ewu. Nene anya n'ụlọ ndị Igbo be anyị na-arụ, onye rụchaa o were babụ gwayọ kpachie ebiri igwe kpachie
ebiri. Dịka prison ya.
Kpachie ya ihe mọdagbo n'ụlọ ọka na-abụ ịgara n'ebe ụzọ ebe nke na-ada kpomkpom agbọchie nke palọ, agbọchie nke tọọlịtị, agbọchie nke latrini, agbọchie nke nwanụ, agbọchie ibie. O nwekwara ego. Ọ bụrụzie na egwu ara atụ, wakwara iji eme ihe ndị a dum. Mana ị na-anya na anabekee ebe anyị bi n'ụlọ dum dị ebe ọ bụ n'ụlọ ị na-aga n'ụzọ ị na-emetụ widow mmadụ aka onwe onye m onye bụ ibie maka egwu adịghị onye ọrụ ma ihe onye ibie na-eme ya bụ biko ndị Igbo ṅachie kenenụ ntị ihe mere ebe dịka anyị kwuru na mbụ ndụ taụn union jụọ na onye reprezentetivu unu a na-akpọ ndụ ma ndị sineti ma ndị rep ma ndị tif ma ndị nkọ jụọ na ha sị ha gịnị mere ihe a ndị redio Biafra na-ekwu ọ bụ eziokwu ka ọ bụ asị. Ọ bụghị mmụọ nwere ndị nọ n'ala Igbo taa mana ndị bi n'ugwu Hausa ma ndị bi n'ugwu Mgbada ma ihe mere na 29 May 1966 e merezie wee pụta na 1967 Ojukwu wee sị na ọ karịa ka a declare Republic of Biafra.
Ọ bụ ihe mere eme n'ihi na unu na-ege redio Biafra anyị ga-ewetara unu nke bụ eziokwu. Anyị anaghị atụ asị ịsị na ihe anyị na-ekwu na ọ bụghị eziokwu ịpụta. Anyị enye gị igwe eji ekwu okwu anyị naghị na-awa atụlee ya n'ikuku ụwa niile nwee ike gere n'ihi nke anyị na-arịọ na-asị ebe ọbụla nọ n'abalị anyị nwee ike gee anyị ntị. Biko anyị na-arịọ gị na-asị gị ihe ọbụla ịhụrụ na-eme na-aga ọsịsọ na-aga na redio Biafra webụsaịtị www.radiobiafralondon.com ebe ahụ ka ị ga-ahụ ozi niile pụrụ iche ebe ahụ ka ị ga-ahụ mbọ anyị na-agba ịhụ na Biafra gara n'ihu. Ka tụmadụ ihe anyị na-agwa gị bụ ọ bụrụ na ị nọ n'obodo Naịjirịa gba ọsọ ọsọ ga denye aha gị na Bilie Human Rights Initiative n'ihi na ọ dị mkpa. Denye aha gị na Bilie Human Rights Initiative ọ dị mkpa soro n'ihi na ọ bụ ndị a ga-eso gege akwụkwọ ụzọ iwu kara.
Oh yes.
Ụzọ iwu hiwere ọ bịa ka a ga-esi enweta Biafra. Oh yes. N'ihi na anyị anaghị agba egbe, anyị anaghị alụ ọgụ. Biafra wa aha anyị, ihe anaghị eme anyị. Onye ọbụla pụtara na ụwa sị gị ihere emewe gị n'ihi na aha gị wụ Biafra, si onye ọwụ Chineke kpọọ ya ọkụ. N'ihi na Biafra wa aha nọnụ tupu e hiwe Naịjirịa, Biafra tọ Naịjirịa tọ ya tọkpọ ihe onye anya. Ọ bụ gịnị ga-eme Naịjirịa ga-eji pụtasị anyị tufuo Biafra, anyị were aha anyị lufuo? Ọ wee pụta mmadụ sị gị lufu aha nna gị lufu aha
nna gị lufu. Just like ndị na-agụ akwụkwọ nsọ, Chineke kere ndị mmụọ ozi before ya kebe ndị mmadụ. So Biafra dugori before ekebe Naịjirịa. Mana ihe anyị na-ekwu bụ ndị ka anyị na-ekwu na-arụtụ aka ndị taụn union jukere na ụmụazị bụ na na-eje na House of Rep nwa na steeti jụọ ha ihe a ndị redio Biafra na-ekwu ọ bụ eziokwu. Ha sị na ọwa asị anyị dị redio ịbịa na House of Rep Ọka, House of Rep Enugwu, House of Rep Owerri, House of Rep Abakeleke, House of Rep Ebenwa, ka anyị bịa ka eme debate face to face, ka anyị gwa ha nke bụ eziokwu n'ihu na ihu. Ọ bụghị ihe a na-anọ na England ekwu, ka anyị nata bịa gwa ha asị ha na-ekwe na-ekwe na-ekwe, unu mara na ọ bụ asị na-ekwe na ya.
Anyị na-asị ndị niile na-amanye aka n'ihe ọjọọ n'ala Igbo, ma ndị na-atụrụ mmadụ, ma ndị na-ere ere, ma ndị na-eme fake drugs were ọgwụ ọjọọ ọgwụ ụmụ anụmanụ na-eresi ụmụnne ha, ma ndị na-atụrụ mmadụ, ma ndị na-anapụ mmadụ ihe ha n'ike, anyị na-asị unu, anyị ga-akpọ aha unu n'otu n'otu na redio Biafra dịka anyị na-arụtụ nwa dịka anyị na-akpọ nwa amadi aha n'abalị a. Biko taa gboo gwa ndị na-ege ntị aha nwoke m ọzọ ka a na-asọ ya na ezinụlọ ya asọ n'ihi na ọ bụ ndị a ka ekwensị ji na-arụ ọrụ ebube n'ala Igbo. Aha nwoke ọ bụ gịnị biko?
Ọsọ ahịa bụ Mr. Okolichukwu, obi na namba 7 Commercial Avenue, Fege, Onitsha. Number 7 Commercial Avenue, Fege, Onitsha. Dịka ndị nta akụkọ gwara anyị kpọrọ anyị wee na-agwa anyị n'ebe a ka anyị na nwunye bi na ifi na nwunye na ụmụ ya sị na ha anaghị eme ihe ọjọọ, n'ọ bizinesi ka fa na-eme.
O bizinesi ka fa na-eme.
Fa na-eme bụ ọfụma na bizinesi.
Ha amaghị na ihe a wụ inye ndị ebe ha pọzin, ndị mmadụ na-eri na
awụsị. Mbara ha ọwụ na ọpọzin, gekwere ihe ha ji na ọpọzin, gekwere ihe ha ji na-ele na-emebe ọfụma, na-eshipụ ya na idumọta. Idumota Lagos.
This is terrible.
Uh-huh.
This is terrible.
Otu aka afọ ka anyị na-ekwu ka anyị na-akafọ ka maka anyị na-akọ ka ọbọ. Ndị Igbo ọbụna ji ezigbo uche. Ndị Igbo ọbụna chọrọ ka ọ dịrị Igbo na mma. Ndị Igbo ọbụna wepụtara aha ha na mmụọ na eziokwu, ma ndị na-ekpe ekpere, ma ndị na-achụ aja, ma ndị na-agba egwu, ma ndị na-eme politics, ma ndị ya bụrụ na ezigbo aha Igbo na-echọ ha ka akpagụju. Radio Biafra na-ekelekwa unu. Dịka otu aka ahụ kwa, ndị ọbụla ji aha ndị Igbo, ịbụna ka onye aka na-acha Mr. Chukwu Okoli, ka ọ bụ Okoli Chukwu, ndị ọbụla ji aha Igbo na-akpa ego na-emegbu ndị Igbo, ọ gaghị adịrị gị n'ezinụlọ gị na mma.
Amen. Ọ bụ ihe anyị na-ekwu. N'ihi na o nwere ihe wụ nsọ ala n'ala Igbo, anyị ga-agba mbọ weghachi nsọ ala n'ala Igbo, n'ihi na ala Igbo a na-azọgide ụkwụ, ọ bụ Chineke nke igwe hiwere ya. Onye ọbụla na-eme ihe ọjọọ dịka taa gboo kwuru megide ụmụ Igbo, megide ha nweghị ihe ọbụla e mere ha. Anyị tacha ahụhụ n'ugwu Awụsa, anyị lọta n'ala anyị na-ata ahụhụ. Anyị gba ọsọ ndụ n'ugwu Awụsa lọta n'ebe anyị atụrụ anyị. Anyị gba ọsọ ndụ n'ugwu Awụsa lọta, agụọ na-ekworo na inyiro amụba n'ime ndị Igbo. N'ihi nke anyị na-arịọ na-asị, biko ebe ọbụla ị nọ bụrụ ezigbo mmadụ, kwụwa aka gị ọtọ na-ekele onye nwe anyị bụ Chineke kusu niile nke ndị agha. Biko taa gbo kele ndị ọmanị grantị ka anyị mechie.
Dịka ndị Igbo, dịka ị maka anyị si ekwu, ndị Igbo ihe ọjọọ gbara unu gburugburu, ndị Igbo ndị iro gbara unu gburugburu, ma ndị na-atọrọ mmadụ, ma ndị na-eme fake drug, ma ndị na-ewetara unu ihe ọjọọ, ndị Igbo unu ara ha n'ụra.
Ndewo. Biko mụ abụ Nnamdị Kanụ ma si ebe ọbụla ị nọ gbaa ọsọ ọsọ banye, bilie Human Rights Initiative, n'ihi na ọ bụ ndị ya ga-edube unu n'ụzọ ndụ. N'otu aka ana m arịọ ka onye nwe anyị pụrụ ime ihe niile chebe onye ọbụla n'otu n'otu, ka ndị iro laa azụ, ka ndị ekwere, ndị na-atọrọ mmadụ, ndị na-eme fake drugs nwee ike laa azụ, hapụ ụmụ Chineke ka ha gaa ebe ekwere ha na nkwa bụ ala Biafra. Nka Saturday na-abịakwa, ndewonu. Thank you.